utaba amateka nzabo n'itaka igice cya mbere sosi inganzo nga mu rugamba nga ingamba n'ingambanyi ngaya kandi mbere yacyo mbibona yinshi kugeza none nta kibonezamvugo navuga muri umuvugo wanjye ngo ngere ku ntego ngamije kurasa uko yakabaye abanyabunyani bagenekereza bavuga yuko ngakumira ari icupa nabo mu kabindi ngo bakoramo n'ukuboko yewe umena umwana ibere bagenzi banjye moto rwemba bose muruze mbebe mirikwe mirinje muhonzwe mpore munyorwe ndora munge mpomerwe ngende nta mpamba mbore mbabaye mpombe umuriro y'amoko sinyereze ngira ngo nerekeze y'inkombe nize mbigirwe mbikize zirakamama ninde umushyize nyirigikika ngira igihugu mbe mu gihuru muri kitoro ufite igicumbi mbega ishyano bagenzi banjye mbega nuro muri ntaho nturegereza najya ari muhira mpabwe kaje nta batabiyi n'imyayira mpabwe imihini nzaba nk'ubu buzima ngeze ryari ko nabutangiriye mu butoya mu banyamahanga imbuzi impunzi zikiri zose nkitwa impunzi nkiri mu rwanjye yacyonga mu mvitira wogozwa ngo ibe umuyonga kuva mu kwakira 90 umutima wayihoranye inkeke ndanyenyeri iteje amajoro ntabwo ntuza ngo ntekane niyo bwiza nazazajya aba ari agahenge ubundi iteka mba niteguye gukora ingendo zizira ingengo cyangwa ingengabihe y'amasaha dufite umwanzuro izira kugera ni umukinzi arateguka ntiyiganda ni ntambwe n'indi iri mu ndagiriro ifite ubwoba izagiye yonga neza kuva inyacyonga kugeza none n'igera cyane na byirya amaguru ufite imitindi itaziduka kubera ingendo ugenda ubutaruhuka nabaye impunzi ifite amateka y'umwihariko nihariye mu ngarero nk'ubutazwa biteye ubwoba ndahunga banamburage bumuriza mu buhungiro mu isi yose ntabwo nziruma nka shitani nagiye tanzaniya ndatangwatangwaga ruga i rwanda njya mu burundi umwanzi wanjye ataho y'impunzi watera intambwe imaze burundi aza yisanga arasanganirwa ngenda buranirwa ngaruga i rwanda njya muri zayire umwanzi wanjye arebye mu butaramutinya arizaye mbageza buraho ahera kuko igihango ndahangarwa uwumva yumve ashaka amaboko amaze kuyabona ariyemeza agaba ibitero yikingirije abanyamurenge bukavu na goma na hagomorora bamwe mu banjye barabatwaye abamutise bamutera gucikana aratangatanga ariko birangara bituma aritaza inkongoro n'ibikona agwiza abasakazi n'imfubyi mu rwanda kandi gereza zose imfungwa rwose ziri ikirenga bigeze rero 2009 icyura kiraturenga si uguhirwa tubona akaga dukomatanyirizwa mu nkomane z'amashyamba cyamba zose riradushyana inkomere zacu tubura icyomara bavunaguritse babura urufungo tubura uvuga mu mashyamba ishyano rero riratugwira maze umusonguza kudusonga ingobyi zose aziva imugongo ababyeyi bati impungenge ibibondo byose bikenyaguritse kubera kaga ingaruzwa mu ituzi ikirenga maze umwanzi ati nagakura nk'akagasiga ko mu kirere yewe nakumbiro genda rumiwe kubona abantu basanishwa n'isanane maze bakitwa bashinyagurirwa nta muvugizi nta kivura riteye intimba kubona umuntu akora urugendo ubusanzwe rwose rukora indege agatera intambwe zitabarika akagenda inyinshi ndazumubara akava mu rwanda akagera kongo burazagire cyangwa wenda akanaharenga ariko amahanga niti mu myikuri uyu munsi agakomeza kumva ko nta kibazo kiri mu rwanda yewe uwumiwe nawe umwana ibere bagenzi banjye hashize iminsi ari mikeya dusaba umwanzi ibiganiro atari ukuganza nk'uko benshi babyibwira maze iyo ngingo y'ingirakamaro irirengagizwa ngiragahinda ese ko umwanzi yagiye akoga umunsi imana yagiye akanzu abizwe mu myinyiri zahumuka reba nawe twaratewe abanyamahanga bariyituramira turahirwa abanyamahanga bariyigamira itsembabwoko umwanzi wacu agenda akorera muri ko kuva duhunze kugeza none hari amahanga adashaka kumva ko ari ugutsemba umwanzi wacu bari gutsemba atsemba abahutu nyamara kandi ngo yakareme n'ikamena utaba amateka ntabwo n'itaka urwitwaza umwanzi wacu ajya yitwaza ngewe rwose munani ntabwo twize amateka amatara acanye izuba cyaka amanywa y'ihangu turekere rero kurwaza u rwanda indwara idakira ingoma akaringa n'impakanizi nta muntu kitagira impamvu ikibazo nuko afitanye none gifite impamvu ikomeye cyane ntabwo mbeshya kandi igenda urushaho gukomera uko bukeye rwose utaba amateka ntabwo n'itaka abanyarwanda ntabwo ari inka sinihandagira bitabo uwumva yumve burya amateka si umutako yaba mabi yaba meza atambuka banywa y'ihangu imbaga nyamwinshi ikorera ikabika mu nzu igikomere gisiga impuvure aribyo murabizi sibanga risinzikwa iyo mpuvure niyo nkomoka bwoko agenda apfa buri munsi si ndi umuhanga ndi umuhanzi simpanura mvuga ibyo ndeba ndi umusizi usinzika iyo nsiga uvuga ataruka abayitanze usaba amateka ntabwo n'itaka gufata u rwanda rw'uyu munsi amateka yayo ukayahererekana icyenda waba rwose uri umubeshyi waba uri umurozi mbi. Waburi icyorezo ntazi ko kwavuka sida yateye wabukirira amakinyamyambi. Umuntu rero wari wese burya ngo twavuga intege tubiri akomoka tuza no mu mugongo. Akomoka tuza akaba gatwaye ibyiza byawe n'ibindi by'undi, nawe rero akomoka mu mugongo akaba gatwaye ibibi byawe gatwaye kandi ibyiza by'undi, utabireba akavugwa neza aho no kubyumva, bityo rero ni ntarutwe mu mihigo yawe ya buri munsi. Umuntu rero igihe cyose aba yitaga ibitamukwiye asuka abandi ibitutsi ntazi. Iyo niyo ntambara amaboko yacu ari mu Rwanda kugeza none, njyewe ndeba nkabona rwose ugomba gushira. Ni nayo mpamvu njyewe numva kuganira aricyo cy'ingenzi, maze amateka nyayo yubaka Abanyarwanda akabona isoko kutagira isayo, akabona isoko kuzuza ubusabane buzira ndetse n'isasira imitima. Mu Rwanda rero tukabona amateka twumvikanaho twese nta kubogamira ubwoko bwawe. Amahoro ntahunga agira amahundo, iyo ari amahumbano aba ari ntayo ntahagarara guhungabana. Ni nako byagendekeye ingoma nyinshi hano mu Rwanda iyo z'ubukoroni zigenga. Njye rero kuri uyu munsi nzumva rwose mfite amashyushyu, mfite inyota ndumva nshaka kuba mu Rwanda rwanze intambara iyo ariyo yose. Ndumva nshaka kuba mu Rwanda rwiza rwuzuye ubutabera. Njye rwose ndumva nshaka kuba mu Rwanda rwiza rwose ruzira inzika. U Rwanda rw'inzigo nararwanze, ni nayo mpamvu nshyiritanga inyuma y'ishyamba. Si ugushyama ndacyashyana, ntabwo mbega mfite ubushake. Mfite umugambi utagamburwa zirasinzego z'ibibazo zo mu gitondo. Nubwo umwanzi we yibwira ko yansinze bidasubizwa akigamba ubugambanyi akagira ko yiga nyinshi, ku bw'iyo mpamvu akaba adashaka ibiganiro. Ngiye ku isa n'isamura ibicurane maranye iminsi, bike bikijya nka n'umuriro ukomeye cyane. Nzikunga umurimo umaze iyi ntebe y'umwanzi mutacyaje wangereje inyama murenzi. Nzamukungura nk'umutingito mutamaje mute ku munigo wa kajwiga mutunyuze urupfu ziruze, amenye yuko nanjye nawe ndagira umuhungu. Nzamumwaza mwaragurike abamwizera bazeyuke mwambura igihugu mugire igegera mukure ku izima, amenye yuko u Rwanda rwose atari ubukonde atari umunani se yamuhaye. Nzamukebura rike kubeshya abanyamahanga. Nzamukeba nyamaze amenye yuko ntari mukeba, ibyo kungebera bivuga mu mutwe kuba ari igihugu duka ku mugozi, abana bacu bature kandi bategeka igihugu nta buriganya. Nzareshuzira inyama zose yagiye abeshya kuri nyako ngo kirabona, maze u Rwanda rube rushake amatara y'inyenyeri zake mu byerekezo bine by'u Rwanda. Abanyarwanda mu butatu twunze ubumwe twagahutsina gatutsi, twishimane tutishikanya dushimira Imana ishobora byose. Njyewe rero mbona mu Rwanda amasaha yacu atari cyo kibazo, ahubwo ikibazo kiri mu bwonko kandi ubwonko bubitse ubwenge. Ntabwo mbese amoko yacu yabaye nabi kuva na kera kera cyane, rwose rero reka nicyo ndari kuba cyane. Gukura ubwoko mu byangombwa biranga umuntu kuri uyu munsi, sinzi niba ibisubizo bizatangira ngo ubwoko ikirimbanyi itavogerwa. Hari ibihugu byinshi cyane bifite amoko aruta y'iwacu, ndetse amakuru akaba adahuye n'abirabura n'abazungu babana neza kuri amateka ndangamurage y'abaranze. Nta matiku, nta butumbane bw'amasura, nta kimenya n'icyo aricyo cyose, nta buryamirane mu miryango, nta usuzuguru wasumba, nta wikubira ubukungu, nta wigira umunyabwenge, kuko rwose burya nta bwoko bubura ubwenge. Ushaka kwiga akabona ishuri, uwamaze kwiga akitwa inkingi atikinziranya ngo akindure abanyagihugu. Impinja zose burya rwose zivuka zihumye, kandi zose zivuka zirira. Zivuka zanduwa buta zose, nta rukuba rufite ikintu. Yaba ururabo, yaba urugemwe cyangwa urubuto rw'ubutegetsi no kubeshya bije mu bwonko, nta bwoko buvuka bukumbye ku buryo bwize butanze ubwenge. Icyo tugomba kumenya ni uko nta muryango utagira ikigoryi. Tureke rero kurwaza u Rwanda indwara idakira, usaba amateka ntabona itaka. Dutake zose duca umugozi w'amacakubiri, maze gishyize igihora gihinduka amakimbirane kirazaza n'imiryango kimwe maze gishitara. Nta rukingo indwara yose amaze kuyirwara, ariko rwose umuti urahari, nta kurema ari twifuza tuzaba abazima, inzira rwose ibe nyabagendwa. Uretse ko njyewe ngo nari kera, si uyu munsi nazo kandi si n'ejo bundi. None se nawe ngaho mbwira, niba intambara yarabaye imbaraga zanjye zikaba nkeya, ngahunga igihugu nkajya imahanga, we nawundi akaba adashaka ibiganiro kandi rwose akaba adashaka ko n'imahanga nahatura, ese ubwo mwumva amaherezo azaba ayahe? Ushana umuriro w'izuba rero ntiyaka cyane, umuyaga uhuta uwumwakira, kandi uruhira rw'iki ndiruka kuzima ni ukuri, uku guhirwa bigitereza ntabwo mbeshya. Iyanze gushyira yita umurame nahunze cyane ngo urukuta nta buhungiro bundi ndeba, inkotanyi rero reka nzibwire, nako nzibutse ko intirabo nireka tuvuge ku icumu. Igihe rero cyabaye icyo cyo kwibohora tukabohoza n'urwatubyaye, tugaha umwana isomo risomesa azasoma rikumva rumukirikire, abacunguzi barushigakiye. Iyi ntambara rwose iri gututuma ntakwiye gutera ubwoba, baruhumura n'agatirishinye ntabwo mbeshya ntimwirenge, ahubwo ubwenge nibujye kugenda washimanze ku buryo bwose niba amateka ntangarugero mu isi yose. Naho ubundi rero twese tumenye yuko inkota y'inkotanyi ari uruhuga ya Kanjogera, amazi ayisaza ni amaraso ni nayo mpamvu bakunda intambara n'umurage amateka y'u Rwanda arabyerekana ese ubundi ko Ruganzu na Rwabugiri n'abandi benshi navuze amazina bavugaga ko barwanira kurwagura uretse kubeshya no kurindira y'ubugome Kagame wararwanira iki muri iki gihe utazi ko ari mu minsi rero bakubita imbwa urutaro itanu icyenda mbona umutwe akubitira ikabwaya banywa yangu maze uzakorera jenoside ubukuku idudubiza ubudatoroka igihugu cyose kibamanira ikiboko uburezi wajya kuko n'umudisi kamara make yarica biracika u Rwanda rero rubonye turi susurutse ubwigenge butanga u Rwanda kuva ubwo rero bahezaga bose barigenza ariko abigenza baza kugenza amaguru bakenya amaso y'abatetsi ahubwo bakambakamba bajya ubugande bacura ibice bijana n'ibitero biyita inyenzi bakera u Rwanda inshuro zitari nke ariko inzira bwose nyarurembo z'u Rwanda zihaba amaso zibaba urwango ziri mu Rwanda kuvogerwa twari dutuye dutuje rero dutuye ku itetero nta kira kuba mu batuye amatayaka ubutaruhuka duterwa rero dutungufi muri 90 rero inyenzi nyinshi muri zo zimaze kwiga ziyemeza urugamba rw'impundu n'izindi nyenzi zirahita zitora inkotanyi bitera umutara ku ya mbere ukwakira 90 igihugu cyose gikika igikuba inkota y'inkotanyi yabagiza abanyacyumba kuri 30 z'uko kwezi kwa cumi rero inzirabwoba zigaragaza ubutwari mu maso y'abanyarwanda bakunda u Rwanda abanyarwanda n'intangarwanda bagwa mu kantu inkotanyi rero zikubita inshuro izishinze ku icumu zihunga n'igihunga zivuga n'umugaba mukuru wazo inzirabwoba zivivuganye kuva ubwo rero kuko iyo leta zikoresha no mu mashyaka zirituma zitengeza ibyiso no mu butegetsi bukuru bw'igihugu ziyafata imyanya igihuru rero kibyara igihunyira bahungizaga basinzirira ko amagrenade arasuye kuri kazamine sinakubwira mu mijyi yose mu masitade no muri gari udashize akaboko agacika akaguru urupfu rero rubaga umwanya mu banyarwanda inyanja ziramye impuza amashyaka zikoma yombi kuvugwa kandi amoko arongera areba na yingwe maze abatutsi bata amashuri bata ibipangu bizi mu ngoro abaherekeza bagiye ubugande gufasha inkotanyi y'amasasu mu bahutu rero abasore benshi bajya mu gitunda maze abatutsi basanzwe barimo nticyatinda baratekwa inzira bwo bazitanga ariko amatiku azana amataki ibyiciro rero bibona umwanya maze amahoro mu banyarwanda agenda amahere n'amahembe y'imbwa sinakubwira gakiza yitwa bukezaho na gatabazi na mwirenza nimugoroba ku wundi munsi gucyana yitwa amanywa y'ihangu ntango bazaguha imbazi z'imbazi mu Rwanda hose gucyana ayandi ubwira kabiri muri iganza ariko Imana ikinga akaboko mu gihe rero amarira rwose akiri ku matama ku ya gatandatu mata 94 Habyarimana nabo barapfuye Haryanira Sipiriyani wo mu Burundi wasinzwe ndagaye muzi neza uko nawe yapfuye n'abandi benshi b'ibikomeye rwo warashize yagera yirenza umwanzi rero yashyize insinga z'amashanyarazi abanyarwanda bagwa mu kizima igihugu bwacyo cyari ntacyo na mbere hose indege iguye kuba gusohoka basazagurika turasogotana biracika amaraso atemba biteye ubwoba inkotanyi rero turi gutera ziratunara aho zigiye zica abahutu zifasha zikabatwara aho zitaragira abatutsi bakijyana batagisanga urugamba rero buri ingamba rubigaragaza inzira bwo bazigaruka inyuma ndetse zirambuka zijya hanze imbaga nyinshi zazikurikira inkotanyi rero zifata igihugu ngiye impamvu ituma njyanze kugeza none utaba amateka ntabona itaka ni ndinda abahiza umusizi mu mashyamba yo muri Kongo mugira Imana murakaramba.